the hot spots crew. My producer Ricky in a DL Gun Studios. Jump head up, come back to my life, cause I miss you.
Come on, end the agenda. Wongo chibanye kundi wo wundi kwenda. Iku kunda, nyaburi wele kutante ilo mwenda. Don't you ever never attack me, cause you're meant to be with me. Don't you ever never leave me, because your love is killing me.
Okwaitwa shomaire, kuwabira gwebe buso bigarukamu. Neva mhengo mwaka, nakuwabira gweche vina uchoshamu. Chomu enda kushomaize, kukana ishita merenda ye garukamu. Toke ni manyanguryo mchiga, anyway, mwine dhuniga. Mitu wachi manso kanyanga, nuba wantere mture kaganga. Manyavansi nivaisha kusheka. Wajendo mwabasa kusheka. Better realize that you and I have enemies. Moment to go like this, we'll see the other thing. But the end of us, we are mwisho. And this time, hakuna mchezo. So muhendo watangoja kidogo. Rudu nyumbani, hebu tuse watoto. Chomu hendo wa agenda. Kuongo chumbanye kuni wa uundi kuenda. Ikukunda, nyamuni were kota ntero mwenda. Don't you ever never attack me, cause you're meant to be with me. Don't you ever never leave me, because your love is killing me. Agenda, which we read Taham Pogoro. Gatumazairo, Abba Wanyo Bampatino Mohoro. Deva Yavanashesta, Umkachekacheva, Teme Hobugaro. Jomu Hendo Nim Shabo, Quatagan, Azat Kamanagana, Ruth Kanjuragan. Baby Sinamula La Guenja Gola. Baby Yazemu Boy Aguagola. Elabam Bissinamula La Guematila. Chakira Lunita to be Kampala. Exterezo mkwano kwana madala chichi. Onyirira nyunge vya na vye mbalala. Chagala mtari kuteri kavala gala. Oba tukende kubench ebu savala. Tudyo vula madechi imavala. Namiza kwano, namiza kubala. Chomu hendo wa agenda. Kuongo chumbanye kuni wa uni kwenda. Nikukunda, nyavuni wele kweta ntero mwenda. Don't you ever never attack me, cause you're meant to be with me. Don't you ever never leave me, because your love is killing me. Baby sinamula la gwenja gala. Baby yezebu boy akwa gala. Ila bambi sinamula la gwe matila. Chukila lule tautuvi kampala. Ekswezo mkwano kwana madala chichi. Onyirira nyunge vya na vye mbalala. Chakala mkutari kuteri kavala gala. Oba tukende kubechi emu savala. Tukyo vula madechi imavala. Namiza kwaga, namiza kubala. Nafasi ya mwisho. At this time, hakuna mchezo. Chomu hendo watangoja kidogo. Rudu nyumbani, hebu tuse watoto. Chomu hendo wa agenda. Kuongo chumbanye kuni wa uundi kuenda. Ikukunda, nyamuni wele kota ntero mwenda. Don't you ever never check.